baganda bange nakubwe kusuka kunyo mwingi kubanga nange buli lwembiroza mbulu okusana wungu omuzira n'olwekyo nsaba katonda nyambe sikulwanga bimvira mwate ekirala mukyala kyendabye ekyekyama maka gaffe gano ngalabyemu ebikyamu nga teboyisa obubi nesinyiga kibanga ekiraga nti sirina buyinza yata bange njagala mbuze olwokuffe mbyani afuga munne maka muno.
Ngeri gyontawanira ku bwana bwange kati nange newaddeyo okuva esizaala
Tozadde kati nange n'ensibi ebbiri okuyonja ababoona abange temunnenya abasajja bannange omwoyo gunkyakadde mbadde nsula bubi olw'abaana okumanya onsanyusizza nnyo omwoyo ne munte zange nkuwaddeko eryendawo weebala obutabeera nga bano bendabaalaba abakyala mulimu ab'ekyejo bw'ogenda okumugamba ku bwana lubaluyombo olwo natandika enkya ŋŋenda kale nno bwe nseka ndisebatatusekeredde lwaki sisekalinga oyo abakyala okugobyanga abasajja baana baabwe mu nnyumba ekyo omukola bubi bannange.